نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم دغالي بن كاتيكا موغام بلانا تفسير يا سورة يميني يغشدوتي سورة الفيل سورة يا نجوفون دي موغام ميتنا نينيلا مام بلي لوجا تنفيز اوتي الله سبحانه وتعالى اقموزا تمي محمد صلى الله عليه وسلم اقولنا اوتي الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل Muhammad kodi suda one momwe mbuye wako Allah subhanahu wa ta'ala ada washitila eni njovu ndiye ali esentime unali gogo gogo kufuna kumvela kufuna kuzindikila ndukudziwa kuti kodi kweni kweni shina chitika ndishani kodi kweni kweni shina chitika ndishani kuti mpaka na suda imene ikachedwa kuti njovu komaso Allah chimene Allah subhanahu wa ta'ala amamfusira ntumi sallallahu alayhi wa sallam fusuli meneli kweni kweni shinali chani ndiye katsiku la lero inshallah tikhale tukambirana nkhani imene idachitika chiyambisha sura imene iyuti mpaka na sura iyi ivumbulutsidwe komanso zimene zidachitika pa mpungwepungwe umene uwu pa chiwonongeko chimene chichi pa nkhani imene iyo kuzana ndi njovu. Panali munthu wina wake amene amatchedwa kuti Abraha ndipo iye adali mtsogoleri wa dziko lija la Yemen amene adasankhidwa ndi mfumu Najashi. Poona ma Arabu kuti amayenda mtunda wautali kupita ku Makka Mukarrama kukapanga mapemphero a haji, Abraha adali ndi nsanje yayikulu kwa basi kotero adaganiza zomanga chelichi chapamwamba kuposela china chilichonsecho komanso chioneka bwino kudzera mu dzina la Chikhristu. Cholinga chake komanso tsogolo lake ankafuna kuti achipange chalichi chakecho kukhala likulu lopangira ku mapemphero a haji. Anthu asimavutike kupita ku haji komanso anthu asimapita ku Makka kukapangira mapemphero awo a haji ayi mmalomo ake adzipita kumeneku adzipita dziko la Yemen ndi kumakapanga haji yawo pa chalichi chimenechi chimene adamangachi. Ndiye kotelo adapitiliza ndi cholinga komanso maganizo akewa ndipo adamangadi chalichi chokongola kudera lochedwa Sanaa imene idali likulu la Yemen. Ndipo adayamba kuwaletsa anthu sopo pamenepo chalichi chijano wachimaliza kenaka adayamba kuwaletsa anthu aku Yemen kuti asimapite ku Makka Mukarrama ndipo adawalamuliranso kuti achipange chalichi chokhala mulowa malo wa Kaaba imene ili ku Makka Mukarrama kumene anthu amachitirako haji imene idamangidwa monyozeka mfunda yake amene kuti aisinankha imene jandiyonyozeka pomwe iyi ndiyokongola kwa basi wayikongolesa. Hafiz Ibn Kathir rahimahullah mufassir wankul akuyankhula nena kuti Abraha adapeza zipangizo zosiyanasiyana za mtengo wapatali zodula kwa basi zomangira chalichi chimenechi chalichi chimene cholinga chake kunali kuatembenuza anthu kwapangisa anthu amene amapita ku Makka Mukarrama kwachita mapemphero a haji kwayimika anthu amene ndi cholinga choti abwerani azibwera ku dziko limeneli. Ndiye chalichicho anachimanga kuchokera ku nyumba yachifumu ya Bilqis. Zoyezi ati zikongoletsozi zokongoletsazi zida zimene zinagwiritsidwa ntchito zokongoletsa chalichi chimenechi zidachokera kwa ku nyumba yachifumu imene imatchedwa kuti Bilqis. Pamene nkhani yakumangidwa kwa chalichi chatsopano idawafika anthu amtundu wa Maarabu adakwiya kwambiri, munthu wina wochokera mu fuko la Kinana adanyamuka ndi cholinga chokamuyalutsa Abraha adapita pafupi ndi chalichicho nakachitira muchimbudzi malo ozungulira chalichi chonse. Ena mahistoriani komanso anthu ena wolemba mbiri amayankhula kunena kuti ena mwa anyamata afuko la Maarabu adayatsa moto pafupi ndi chalichicho mphepo ya mphamvu idawuluzira lawi la moto makala a moto la malawi a moto aja kufikira mpaka na pathawi lidafika moto udazafika pathabwa la chalichi ndipo awa anali matheloso a chalichi idapezeka kuti chalichi shida yaka ndipo zimenezi zidampangisa kuti Abraha adzadzidwe ndi mkwiyo waukulu kwa basi ndipo adalumbira zokaphwanya Kaaba yolemekezeka ndukayifafaniza kuyiteseratu kuyigweseratu pansi ndicho linga chake choyipa cha anapitilira kulunjika kumaka molemekezeka ndi asilikali mo adaliri Moze adatengale ndi asilikali ake amphamvu ndi ochitisa mantha okwana 60,000. Asilikali a Abraham anali limodzi ndi gulu la njovu zimene zinatumizidwa ndi mfumu ija yotchedwa kuti Negus. Mkatikati mwa ulendo wa kumaka fuko lili lonse lomwe linkayesera kuwachingira pompopompo anthu achama ligonjetsa ndi lupanga la mphamvu la Abraham sinza kuti amawapha ndipo amawathana nawo kuti mpaka na basi akwanise kudusa. Kumene asilikali Abraham adafika malo amene akutchedwa kuti Muhammas pafupi ndi Makka yolemekezeka, Abraham adalamula kuti ziweto za anthu aku Makka zomwe zinkadya zilansidwe kudzera mulamulo la aswadi usenza kuti zilandidwe anana kuti zilandidwe kudzera ndipo lamulo limeneli Abraham anapasa munthu wina wotchedwa aswadi ndipo aswadi analamula anthu ena ndi ena kuti basi alande ziweto za anthu akumaka. Ndiye munyamamo mudaliso ngamira 200 za Abdul Muttalibi amene anali agoga akatumikwa athu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalibi adali mtsogoleri wa Makuraishi kumaso wamkulu woyang'anira Kaaba yolemekezeka. Atalandira maganizo a Abraham amene adali ndi cholinga choyipa, Abdul Muttalib adasonkhanitsa Makuraishi ndipo adawatsimikizira kuti asachite mantha ndipo anawakumbutsa kuti Kaaba yoyerayi ndi nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ndipo kuti Allah subhanahu wa ta'ala mwini wake popanda chikaiko china chilichonse nyumba yakeyo ayiteteza. Kenaka adapeleka malangizo kuti anthu onse achoke mtauni ya Makka, achoke mzinda wa Makka ndipo apite pa phiri linalaka, apite pa malo enaka amene anali okwira. Asadha nyamuke adakhala limodzi ndi ana ake amene ali Abdul Muttalib komanso ndi ena wochepa mwa atsogoleri a Makuraishi. Abdul Muttalib adanyamuka ulendo wokakumana ndi Abraha mose kalitsa. Abraha adaona Abdul Muttalib atamuona Abraha adatsika pa mpando wake wachifumu ndipo adamuonetsera Abdul Muttalib kumulandira kwabwino ndipo anamulemekeza. Abdul Muttalib hadali okongola kwambiri wowala komanso okhala ndi maonekedwe oosha. Munthu una akamuona koyambirira kuti munthu anali asanamuoneko, akangomuona pamene papapo munthu yekha amagwidwa ndi mantha ifo cha kuosha kumene Abdul Muttalib hadali nako. Munthu wina aliyense amene amakumana naye koyamba nkagwidwa ndi mantha monga mmene tanenera. Munthu wina aliyense amene wakumana naye koyamba ndi Abdul Muttalib ndi munthu amene amagwidwa ndi mantha au ndi ulemeleloso umene Allah subhanahu wa ta'ala adawadalitsa nawo agogo akatumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amene akutchedwa kuti ndi Abdul Muttalib.